SBS Radio. Banks wuxuu ahaa kursi xisbiga Labour-ka amaan u ah oo aan lagu qabsan muddo 4 sano ah, laakiin taasi waxay isbeddeshay 2013-kii. Markaas oo musharrixii xisbiga liberaalka haddana wasiirka socdaalka dhalashada iyo arrimaha dhaqamada kala duwan David Coleman uu ku guuleystay. Kursigan ayaa ka mid ah kuraasta ugu badan dalka ee ay degan yihiin dadka dhaqamada kala duwan oo ay haystaan isbahaysiga liberaal nationalku, waxayna ku haystaan 1.4 oo ay dheerayeen doorashadii hore. Ku dhowaad 44% codbixiyaasha Banks ayaa ku dhashay dalka dibaddiisa. Kala duwanaanshahaasna waxay wadataa inay ku kala duwan yihiin arrimaha ay codadkooda ku salaynayaan. SBS ayaa la kulantay qaar ka mid a dadka ka codaynaya kursigan Banks doorashada federaalka ee soo socota, waxaana la weydiiyey waxa ay jeclaan lahaayeen in miisaaniyadda soo socota diiradda lagu saaro.
I believe a responsible government should focus on sustainable economic growth rather than handing out short-term benefits. I think they should.
Waxaan aaminsanahay in dowlad mas'uul ahi ay diiradda saarto kobac dhaqaale oo sii socon kara, intay lacag ku bixin lahayd waxyaalo waqtiga dhow uun laga faa'iidayo. Waxay ila tahay inay dhiirageliyaan ganacsatada, waa inay abaalmariyaan dadka aadka u shaqaysta, waa inay ku dhiirageliyaan dadku inay xirfado cusub bartaan. Isbeddelka cimiladuna waa ii muhiim, waxbarashada ayaa sidoo kale muhiim ii ah, siyaasad fiican oo dhanka socdaalka sidoo kale muhiimad ayay ii leedahay. Taasi waxay ahayd Pauline. Waxay dadka kala talisaa arrimaha maaliyadda, waxayna leedahay qoys caruur yaryar ah, waxayna Australia soo degtay iyadoo ardayada, waxayna ka timid dalka China. Pauline ayaa qayb ka ah dadka badan oo dalka dibaddiisa ku dhashay oo kursigan degan, gaar ahaan dadka ka soo jeeda China, waxayna kursigan ka yihiin 11% waxaana ku soo xiga dadka ka soo jeeda dalalka Nepal, Hong Kong, Vietnam iyo New Zealand. Raymond waa arday dhigta jaamacadda, wuxuu sidoo kale shaqeeyaa part-time ama waqti aan buuxin. Wuxuu sidoo kale tabarucaad ula shaqeeyaa urur ka shaqeeya xanuunada dhimirka. Wuxuu la nool yahay waalidkiis oo ka yimid dalka Hong Kong, wuxuuna sheegay inuu rabi lahaa in dowladdu wax ka qabato arrimaha tamarta la cusboonaysiin karo oo uu ula jeedo korontada laga dhaliyo qoraxda, dabaysha iyo wixii la mid a marka miisaaniyadda la soo bandhigayo.
Australia's economy is now on a transition away from the mining boom, and there is a need to diversify our export base.
Dhaqaalaha Australia wuxuu ku jiraa isbeddel oo wuxuu ka gudbayaa macdantii badnayd ee la dhoofin jiray. Marka waxaa jira baahi loo qabo waxyaalo kala duwan inay sal u noqdaan waxyaalaha aanu dhoofino. Australia waxay haysataa fursad weyn oo ay uga faa'iidaysato waxyaalaha laga dhalin karo tamarta la cusboonaysiiyo sida qoraxda ama dabaysha. Hadda inta badan tamarta la cusboonaysiin karo waxaa wada ama ka shaqeeya shirkado gaar loo leeyahay. Marka waxaan qabaa in dowladda looga baahan yahay inay maal geliso, taasina waxay dardar gelin lahayd in Australia noqoto dalka koowaad ee dhoofiya korontada ama tamarta. Saara waa 22 jir, waxayna kursigan kula nooleyd waalidkeed iyo 3 caruura oo la dhashay nolosheeda oo dhan. Waxay doonaysaa in Australia ay noqoto waxa ay ugu yeertay dal horu socda ama progressiva. Saara ayaa aaminsan in miisaaniyadda mudnaanta lagu siiyo adeegyada samafalka ama daryeelka, sida kuwa lagu taageerayo dadka naafada ah iyo in la kordhiyo gargaarka dibadda ee Australia ay bixiso siiso dalalka soo koraya.
I think with Australia, I would like to see a better investment in sustainable resources, in foreign aid, in our social services and helping people who are disabled.
Waxaan jeclaan lahaa in Australia ay maalgelin dheeraada geliso kheyraadka aan go'ayn gargaarka dibadda, adeegyada bulshada oo lagu caawiyo dadka tabaalaysan, sida dadka aan shaqada haysan, dadka naafada ah ama kuwa qaba xanuunada dhimirka, iyo weliba dadka dalalka dibaddiisa ku nool oo nolol aad uga hooseysa tan ku noolnahay ku nool. Maadaama aan Australia ku noolnahay, ayay tiri, oo aan nolol fiican haysano, macnaheedu ma aha in nolosheennu ka qiimo badan tahay tan dadka kale. Kursigan ayaa wuxuu sidoo kale hoy u yahay dad ku dhashay dalalka Lubnaan, Greega iyo dalal kale oo Yurub ah. Isabella iyo Engelbert oo ah lamaane Italian Australian ayaa Australia yimid 6 meeyadii iyagoo markaas ku tala jiray inay dhowr sano oo kaliya joogan. Konton sano kadibna lamaanahan ayaa si farxad leh ugu noolo u degay Australia. Waxay jeclaan lahaayeen in miisaaniyadda lagu dhiirigeliyo in dadka da'da ay shaqada ku sii jiraan waqti ka dheer kan hadda loo ogol yahay.
You know, I think work keeps you younger and healthier. And they change the age.
Isabella ayaa tiri waxay ila tahay in shaqadu dadka caafimaad iyo dhalinyaranimo siiso. Waxaa la bedelay da'da lagu hawlgabo. Mana diidanay anigu taas waxaan u sheegay saygayga inuu sii shaqeeyo ilaa uu ka gaarayo 84 jir. Engelbert oo asayga ayaa yiri saacadaha ka badan waqtiga caadiga ee la shaqeeyo uma baahna inaan shaqeeyo markaan gaaro 84, hadalkaas oo uu si kaftan u yiri. Alex hadda ayay dugsiga sare dhamaysay, waxayna la degan tahay waalidkeed. Awowayaasheed iyo ayeeyooyinkeed ayaa ka yimid Latvia iyo Jarmalka, waxayna kursigan ku noolay nolosheeda oo dhan. Waa markii ugu horreysay oo ay xaq u yeelatay inay codeyso doorashadan 2019, waxayna doonaysaa in dawladdu mudnaanta saarto sidii loo caawin lahaa dadka dakhliga yar.
When you give money to lower income areas, they spend the money. They actually put it into the, you know, into the community. They spend it often at small businesses because, you know, they...
Marka lacag siiso dadka dakhliga yar soo galo way qarash gareynayaan lacagtaas, bulshada ayayna dib ugu soo celinayaan. Inta badan waxay ku bixinayaan ganacsatada yaryar ee xaafadahooda oo laga yaabo in saaxiibadooda ama qoyskoodu leeyahay. Marka way qarash gareynayaan, bulshada ayayna dib u gelinayaan. Hardeep waa kalkaaliso caafimaad oo shaqada ka fariisatay. Waxay ku dhalatay India, waxayna ka soo guurtay UK iyadoo Australia timid 1984. Intaas oo dhan waxay ku noolayd kursigan. Waxay rabi lahayd in miisaaniyadda qarash dheeraada looga qoondeeyo arrimaha caafimaadka.
The nursing homes are running very badly. Shortage of staff. Poor patients, you know, if they don't have the relatives to go and feed them and help them. Nurses do help.
Xarumaha dadka da'da lagu xanaaneeyo si fiican uma socdaan. Shaqaalaha ayaa ku yar. Bukaankaas masaakiinta hadii aysan haysan qaraabo cunto siisa ama xanaaneeyo, dhibaato ayaa la kulanta. Shaqaaluhu way caawiyaan oo taas shaki kuma jiro, laakiin shaqaala dheeraada ayay isbitaaladeena iyo xarumaha dadka waaweyn lagu hayaa u baahan yihiin si dadka noloshooda loo badbaadiyo.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.